turabizi neza ko mu Rwanda atari ko bimeze. Mbere gato ya rero yuko yenda njya nagira ngo warukivuga kuri ibyo by'abajepe, nagira ngo mbanze mbwire abatwumva nuko byagenze. Amakuru narabwiye twabatohoreje nuko habaye skandale itari skandale. Na skandale irimo umuntu umumajoro cyangwa uwahoze ari ambasaderi Ben Karenzi. Majoro Ben Karenzi yagiye yafashe indege yari afite urugendo, ageze ku kibuga cy'indege arakora igenzura nk'iry'abandi bose, aza kwinjira mu ndege amaze gucekinga. Babona bese bamuha green light bati komeza. Akigera mu ndege hashize umwanya nako indege imaze itangiye kwitegura kugenda, abapolisi baraza n'abashinzwe umutekano barakomanga bati ugomba kuva mu ndege. Ati ntayumvamo. Kubera iki? Bati uri umusirikare. Atoye ndi umudemobe kandi koko yavuye mu ngabo yarasezerewe. Impaka zirahaba kugeza nk'iminota 40, ariko Karenzi arahaguruka aragenda ava mu gihugu. Amakuru dufite aremeza ko ashobora kuba yagarutse mu gihugu. Hari uvuga ko yamubonye mu gihugu, ntabwo yahunze. Izo mpaka rero bashobora kuba ngo barahamagaye ababishinzwe bakamureka akagenda. Ibintu bitanejeje Kagame na gatoya. Ibyo we yise ko ari uburangare ko n'abakabarebe bazagenda n'abandi bose bazagenda atabizi. Ubu rero buri muntu wese hariya kuhaca ugomba kufite uruhushya rwa perezida w'igihugu. Gusohoka mu gihugu iyo tuvuga ngo u Rwanda ni gereza idasakaye, baravuga bati turakabye. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gusohoka n'ubwo ufite passeport, nabyo ntibihagije. Ukorera leta udakorera leta. Ben Karenzi basanze batamukeneye mu gisirikare baramwirukana bamuvanamo. Ubu ntibashaka ko asohoka Kagame atabizi. Yari muri za ngendo ze z'ikibungo hari yari yambaye bya bikoti bya ruturu aho yari afite, aho mwamubonaga yambaye amakoti na za brand. Nuko byagenze nyuma yaho rero mujinya bahutura abasirikare batoya barinaga nako sina batoya n'abasirikare bari bashinze umutekano ku kibuga. Bigaragare ko bamwe bavuze bati mu mwihorera agenda. General Kagame wumva akabazira yuko ashobora kuba baramushatse ntaboneke. Nk'uko ko Kagame amaze amezi makeya cyane ahawe uriya murimo wo kujya kurinda abasirikare nako kuyobora abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Colonel Gisheja wabaye bamwe bakunze kuvuga umugaragu mwiza, nubwo nawe atari ukuba ko atahemukiwe muri kiriya gisirikare. Ndavuga Kagame ataramuhemukiye kuri Kinyarwanda cyiza, nawe ntiyafashwe neza, ariko yakunze umurimo we arinda umukuru w'igihugu. Ariko umushaka kumbaza mutisi yamurinze kuruta to byabagamba nge nabyo birumvika. None amugororeye kumuhemba kandi bari nako kumufunga kandi bari kumwe. Ayo makuru ariko nkuko nababwiye tuzakomeza kuyatohoza, nababwiye ko ari amakuru batwoherereje batubwira icyo bazize. Ubwo tuzabakurikirana mu kiganiro cy'ubutaha, tuzababwira niba hari ibindi bishyashya tuzaba twaramenye.